Company yangu kindamba bwana.
Take five now.
Kindamba bwana.